Kongole. If you do not want to come, I'm not in Kongole. What is them why in Kongole? Mami, you were in Kongole. What is them why in Kongole? Mami, you were in Kongole. If you do not want to come, I'm not in Kongole.
Pantunde kukose la fieshita. If into wing if you are letita. Awe file pusha fia kashita.
If into na mutuka banga ndani Kongole. If into na mutuka banga ndani Kongole. Walite mwa in Kongole. Mami iwe in Kongole. Walite mwa in Kongole. Mami iwe in Kongole. If into na mutuka banga ndani Kongole.
If into late, it's a jamusalula. Aba peni, wana na kumwene. Kwa ikala wonse, umu ya yaya. Taba pechirene, shita wafi faula. Awa kwena, ine wampa kusha. Mutishinka kwena wampa kusha. Shilebeba, kwena wampa kusha iwe. Yeah, epi shafele ya shiba kamba zola. Kaipa shafele na mula ifia kwa topa waka mwana kashika. Kaipa nga fimbi fimbi banga nda zola. Namba kushe, shiche kutashani. Kuka tafya fika kumi yao. Malaysia me kaya fit fire papa fire. Wawon best to kaya sana kumbale fit tu nakai wawon bawa pola kaya kumbale fit tu. Kaya fire fire dia zona. Hey, yeah. Okay, DJ. Yeah. KLB. Deep kid. Every day she. Let's go.
If into na butuka banga ndani Kongole. If into na butuka banga ndani Kongole. Kongole, mami, iwe in Kongole.